hapendi mchanganyo.
Cham cham changanyo, Yesu hapendi mchanganyo.
Cham 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 changanyo, Yesu hapendi mchanganyo.
Cham cham changanyo, Yesu hapendi mchanganyo.
Cham 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 changanyo, Yesu Yesu.
Cham cham changanyo, Yesu hapendi mchanganyo.
Yesu mwalimu tena mfano bora. Apendi mchanganyo.
Cham cham changanyo, Yesu apendi mchanganyo.
Cham 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 changanyo, Yesu Yesu.
Cham cham changanyo, Yesu apendi mchanganyo.
Tusiwe wa Kristo wa Jumapili, hadi Biblia inakuwa na vumbi mbimbi. Hey, ay, ay. Asilimia 80 ya Wakenya ni wa Kristo, lakini visa vya mauaji corrupt bado ziko miongoni mwetu. Usiku na mchana haziwezi tangamana. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Cham 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 changanyo, Yesu apendi mchanganyo.
Cham cham changanyo, Yesu apendi mchanganyo.
Cham 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 changanyo, Yesu apendi mchanganyo.
Cham cham changanyo, Yesu apendi mchanganyo.
Cham 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 changanyo, Yesu Yesu.
Cham cham changanyo, Yesu apendi mchanganyo.
Unatafuta gashungwa nje ya ndoa,
changanyo.
Baba kubaka mtoto wake,
changanyo.
Askari kupokea rushwa,
changanyo.
Kasisi kuuza upako,
changanyo.
Mwanafunzi kutumia mwake. Yesu apendi mchanganyo.
Cham cham changanyo, Yesu apendi mchanganyo.